Kanyiza ne kuri afite kanwe nabadigize nzemba simbu